kumva ijwi rya Amerika. Abatwumva mwese aho muri, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Kuri mikro hano i Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, ni njye uyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni ku cyumweru, muri uyu mwanya nk'uko bisanzwe tugiye guhera ku makuru y'akarere ndetse n'amakuru ingenzi avugwa ku isi muri make. Nyuma yaho turaza gukomereza ku kiganiro ejo tugezwaho n'urubyiruko rwo mu Rwanda rureba ejo hazaza. Nyuma y'ikiganiro ejo, no kuvuga guhera isa 10:00, turaza kubagezaho ikiganiro dusangira ijambo nk'uko mukimenyereye kuri iyo saha. Reka mbasogongeze gato, uyu munsi turaza kwibanda cyane ku kibazo cyazamuwe n'ifungwa ryamwe mu matorero amadini akorera mu Rwanda mu buryo bunyuranye, uburyo leta ivuga ko butujuje ibyangombwa bisabwa ku hantu hahurira abantu benshi. Ariko namwe tubaye tubatumiye kutugezaho ibitekerezo byanyu kuri iyo ngingo, ntimucikwe rero, turabararitse. Duhere amakuru yacu ku Burundi. Inzego zishinzwe umutekano ejo kuwa gatandatu zatangaje ko abantu bane aribo bapfuye baguyeho n'inzu z'amagorofa atatu kuri wa gatanu muri zone Buterere komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu Burundi Raymond Nzimana ejo kuwa gatandatu yagiye kureba uko byifashe, niwe utugezaho iby'iyi nkuru.
Igihe cy'isaha zitanu n'igice kuri uyu wa gatandatu niho ibikorwa byo kurondera abahitanywe n'iyo gorofa yasenyutse byarangira. Mu gihe byari byatanguye isaha zine ku munsi wa gatanu, iyo sanganya yarihejeje kuba. Antoine Nemakarongo y'igipolisi kijeje gukinga impanuka yemeje ko ibikorwa byose byakozwe kugira ntihagire uwusigara munsi y'ibihomoka, adatanga ibiharuro ntabanduka by'abahitanywe n'iryo sanganya.
Twagerageje kubomora n'amagare yose yariho kuyatura, abe yuko atamuntu yari agisigaye afashwe hagati n'ibyo bihomoka. Ubu rero turaheraheje ibikorwa ibiharuro bya nyuma, rero nabwiye ni ibyo nyine, abantu bane bapfuye, batandatu na babiri bakomeretse. Ibiharuro
muri abo bane bitabye Imana harimo umupfasoni Nyeniyonzu Elodie siko gukira. Mu bakomeretse naho havugwa babiri bakomeretse bikomeye, umwe yacitse ikirenge uwundi acika ukuguru. Igipolisi mu gihe kivuga ko amatohoza yatangujwe kugira hamenyekane icyo iryo sanganya ryavuye ko abanyagihugu bari aho bafite amakenga ku biharuro byatanzwe n'igipolisi ko bishobora kuba birenga.
Cyane ni kuvuga nyine hapfiriye abantu benshi kose, umuntu atashobora no kumenya kubera bivugwa ko ku gipondo hari hariko abantu 55 kandi hakaba hari ibipondo bishika bitatu. Bavuga ko bakuyeyo, bavuga ko bavuyeyo 100 tuzi ngiye aho bahariyo n'abandi. Gusa hariho n'abandi bajya abantu baba baza nyine badandaza utuntu cyangwa batembera abana, hari abantu benshi rwose baraye bararenga.
Bashyira amakosa ku muhinga yarajejwe ibikorwa byo kubaka iyo nzu, engineer mu rurimi rw'Igifaransa.
Ego basi birasiga ubwenge twebwe ukuntu icyo twabivuga ko uwo mu engineer yagiye kugira ibyo bintu, n'ukuri twe turavye nk'aya amafera beto, n'ukuri ntabereye kuyo etage.
Ibyo onyeje nko kuganje nibaza ko je bari nkosa mu engineer kubera uravye ni koloni yatenze iratandukanye n'izindi koloni byaratembaga byose bitangaje kure. Siniyumvira ukuntu yahenuje yose ikababwicare aho no guhengamira hamwe ikaca yicara ku bantu bari kuko ejo hari abamasanganya menshi irigisanganya zitatu aya mu gatunguru hayo n'ahandi aho haruguru, ariko iri naryo ryabagahomera bumwe kuko nawe urabona ko bitangaje.
Abanyagihugu muri quartier Kiyange naho bavuga ko kubijanye n'amasanganya ari kwishyira amaboko y'Imana, basaba abafundi bubaka amazu gukoresha ibikoresho bikomeye kugira amasanganya nk'ayo agabanuke.
Icyo nabasaba ni uko nyine twaza turiyegeza Imana dusenga kuko aya masanganya menga aragoye gusobanurira abantu.
Nosaba abafundi ko boza bararaba neza ku bikoresho byerekeye amazu barabikoresha neza kugira ngo amasanganya ntabe kubana
umvira nk'umu engineer iyo bayakoze nk'ico gikorwa ko butungane bwo mukurikirana uko aya mafera bito ntabereye kwigorofa ingano ko kose
kiretse iryo sanganya gigorofa yasenyutse kuri uyu wa gatanu igahitana abantu bane 62 bagakomereka kuri uyu munsi nyene umusozi w'uruzi gasenye nawo waguye ko bari ko bubakira urwo ruzi uhitana abantu batandatu ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
turamushimiye mugenzi wacu Raymond Zimana byumvikana ko tuzakomeza gukurikirana aya makuru ku buryo burambuye cyane cyane bireba itohoza ry'uko ibintu byagenze mu yandi makuru avugwa ku isi muri make tugane gato muri Republika ya Centrafrika ishami rya ONU yita ku mpunzi HCR ritangaza ko ibihumbi by'impunzi abanya Centrafrika bahungiye mu gihugu cya Chad badafite ibiribwa imiti ndetse naho kwikinga bihagije HCR itangaza ko imirwano hagati y'imitwe itandukanye majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Centrafrika yakuye mu byabo abantu barenga 65,000 ituma agera ku 22,000 bahungira muri Chad HCR kandi ivuga ko uwo mubare munini w'izo mpunzi waje wiyongera ku zindi zari zihasanzwe zigera ku 90,000 nazo ziyongeye ku banyecadi bahungutse baturuka mu gihugu cya Centrafrika ahabera imirwano mu yandi makuru avugwa ku isi ejo ku wa gatandatu Uburusiya bwavuze ko bugiye kwirukana abadiplomate b'Abongereza 23 ni icyemezo kije nyuma y'uko mu ntangiriro z'icyumweru Ubwongereza nabwo bwari bwafashe umwanzuro wo kwirukana abadiplomate b'Abarusiya 23 Ubwongereza bushinja Uburusiya kwa bwararoze uwitwa Sergei Skripal wahoze ari intasi y'Uburusiya yaruganywe n'umukobwa we witwa Yuria ubu bombi baravurwa mu bitaro byo mu mujyi wa Salisbury mu Bwongereza Uburusiya butangaza ko kwirukana abadiplomate b'Abongereza ari ukubwereka ko ibirego byabwo nta shingiro bifite Uburusiya bwambuye kandi Ubwongereza uruhushya rwo gufungura ibiro consular mu mujyi wa St Petersburg kubakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC kuri mikoro Netiyene Karekezi ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
mu mibanire y'abantu abafite ubunararibonye mu buzima bazakubwira ko kuba hari ukubana ariko mu gihe umaze kubisobanukirwa neza bongera bakubwire ko nta zibana zidakomanya amahembe ibi ni ibigaragaza ko kubaho ubana n'abantu mu mahoro ari iby'ingenzi kandi ari iby'agaciro ariko mu buzima ntihajye habura imbogamizi zirogoya umubano w'abantu amahoro atangirira mu miryango tubamo hirya no hino mu ngo buri munsi ariko uko bwije uko bukeye amakimbirane mu muryango akomeza kugenda aba ikibazo ndetse n'imbogamizi zikomeye ku burere bw'abana bawuvukamo ababyeyi barashwana umunsi ukira abana bakabigenderamo ubwo nabo bakabwirirwa ababyeyi bagaserera ninjoro abana batora gatotsi bakageza mu gitondo bataraguheka ingaruka zigera ku muryango muri rusange ahanini bitewe n'amakimbirane y'ababyeyi wazivuga bwakwiravuga cya tutarazigera ku ndunduro iyo niyo mpamvu nyirizina abaturage aribo bakwiye kwikemurira amakimbirane ku bw'ejo hazaza heza h'urubyaro rwabo ndetse n'imiryango yabo inshuti bakunze b'ikiganiro ejo uyu munsi tugiye kuganira ku bantu bitwa inshuti z'umuryango aba ni umugore n'umugabo batorwa n'abaturage mu mudugudu kugira ngo bafashe imiryango itandukanye gukemura ibibazo bafitanye ndetse no guharanira iterambere ry'iyo miryango aha birumvikana ko umugore ubufitanye ikibazo n'umugabo we yisanzura ku nshuti y'umuryango bahuje igitsina ndetse no ku mugabo bikabuko bityo muri iki kiganiro mu buryo bw'imbitse turaza kumenya uruhare rw'aba bakorera bushake mu gufasha imiryango gukemura amakimbirane yayo ndetse no gukomeza kubanisha neza abaturage mu mahoro Wowe ututeze amatwi muri aka kanya ubaye wifuza kudusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa se inyunganizi kuri iyi ngingo ushobora kutwoherereza ubutumwa bugufi kuri nimero 07/28/2032 nyamuneka reka mbisubiremo ni ukohereza ubutumwa bugufi gusa kuri nimero 07/28/2032 iyo bitagukundiye ushobora no kuba batwandikira ukoresheje imbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram. Hombi mutubona mushakishije ikiganiro ejo. Ese mubona hakorwa iki kugira ngo inshuti z'umuryango zigere ku ntego zabo zo guharanira iterambere ry'umuryango? Iki ni ikiganiro ejo turi gutangira kuri Radio Ijwi rya Amerika. Amazina yanjye mugiye kubana muri studio bagezeho iki kiganiro nitwa Mizero Crispin. Turaje mu kanya.
Ukore byutsi bakakwita umusazi, wanyura mu nzira wasema bakakwita umuyobe. Nacyo wakora kuba buze kuvuka, nuwanze kuvukwanya ese mu nda ya nyina. Intropet y'umutima uyibakize ibyahise, mistake wakoze zigeze gukomeza. Ipfirukiye buri ntambwe yose uteye.
Inshuti z'umuryango mu miryango itandukanye mu Rwanda zabayeho bwa mbere mu ntangiriro z'umwaka wa 2016. Ni muri gahunda yashyizwe mu bikorwa na Meje Prof, iha amahugurwa abagabo n'abagore bakorera ubushake mu guhanira uburenganzira bw'abana. Aha harimo kurwanya ihohoterwa ribakorerwa, kubakoresha imirimo ivunanye, kubarinda gucikiriza amashuri, guharanira uburenganzira bw'abana bafite ubumuga, kubarinda inda zidateganyijwe, ndetse no kurwanya n'ibindi bihonyora uburenganzira bw'abana. Inshuti z'umuryango zisakaye hirya no hino mu mirenge itandukanye, ku buryo byibuze buri murenge mu mudugudu habarizwamo umugabo n'umugore bakora nk'inshuti z'umuryango. Kugeza magingo aya mu Rwanda harabarurwa inshuti z'umuryango zisaga 6,636. Aba batowe n'abaturage bagenzi babo hakurikijwe ubunyangamugayo babaziho. Bityo reka dutangire twumva babiri muri bo. Ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu David Hitimana. Aha baratangira batwibwira ndetse naho batuye.
Ndashimana z'ikiri ni mu mudugudu wabuhora mu kagari ka Ngoma, kandi inshuti y'umuryango.
Nitwa Mukangira Maria Sunta, nkaba ndi inshuti y'umuryango. Bantuye bangiriye icyizere mu mudugudu wa Buhoro, barabitubwiye kubw'abaturage nibo bangiriye icyizere. Batubwiye ko bagomba gutora umuntu w'inyangamugayo wumva ukuri kandi uvugisha ukuri, umuntu mbese abaturage bibonamo, bakugezaho ikibazo kandi ukabugira ibanga.
Mwumviye noneho muri makeya ibyo mukora nk'inshuti z'umuryango muri aka kagari?
Inshuti z'umuryango zikaba ikintu dukora, tubasha guhuza ingo zifite ibibazo by'amakimbirane barara batongana. Ubwo mbese bamaze kugirana icyo kibazo, nk'umugabo ashaka kuza tugahura ku muhanda akakuganiriza icyo kibazo, n'umudamu nawe yahura na mudamu w'inshuti z'umuryango nawe akamubwira icyo kibazo, noneho twe twaza guhura turi babiri na inshuti z'umuryango turi kumwe, tukabiganiraho akabimbwira nge nkabimubwira. Ubwo bikaba ngombwa ko tuzateguza rwa rugo, noneho tukazajya kuganiriza bya bibazo barabitubwiyeho. Kwa kwibuka Maritine yari afitanye ikibazo cy'amakimbirane n'umudamu, ndetse ku buryo avuga ati ubu kugeza ubu ngubu umugore asigaye afite icyumba cye, nanjye mfite icyumba cyanjye. Ati ubwo rero ndumva ari ibintu bikabije, ndumva mwazaza mukatugira inama kuko ni ibintu bikomeye.
Ese kwa Martin noneho muri kubona bibabanye gute?
Kwa Martin rwose barabanye neza nta kibazo, kuko no mu ngo z'intangarugero watanga warutangamo abantu bafite umutekano, kuko twamuhaye n'icyizere tumutora kuri mozi mudugudu bitewe nuko twabonye umusaruro yatugaragarije. Bivuga ngo nta kibazo, umusaruro rwose urahari. Martin twamuhaye intangarugero mu rugo rufite umutekano.
Ukuntu babanye neza mbere ntibahinganaga, umwe agasarura ashyira ukwe n'undi agasarura ashyira ukwe, none ubu barahingana barasarurira hamwe handuru zikiri mu rugo. Inama tubaha rero ubundi cyambere n'ubwumvikane, kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura.
Inama twabaha ni ukugira ngo bose babashe kumvikana kandi bakundane, noneho boroherane. Umugore niba afite ikibazo agishyikirize umugabo, bakigaho nk'urugo nk'umuryango wabo, umugabo agikemure nk'uko umugore yakimushyikirije, batongeye kuvuga ngo ugenda nawe ubyikorere.
Reka dushimire cyane Ezekiel na Marie Asumta, inshuti z'umuryango mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi, bakorera ubushake mu gukumira amakimbirane no guharanira iterambere ry'umuryango, nyamara nta gihembo bategereje. dushingiye kuri byinshi Ezekiel na Sumta amaze kutuganiriza. Aba bombi bakomoje ku muryango bafashije gukemura amakimbirane no muryango wa Marte cyangwa se Martin nkuko babivugaga, wari ufitanye amakimbirane n'umufasha we. Mugenzi wacu David Hitimana yanasuye umuryango maze adutegurira inkuru ikurikira.
Yatangiye tumaze kubyara umwana wa kabiri, nibwo amakimbirane yabaye nkatangira. Ngewe ntago najya guhisha, ngewe nari umuntu ukunda kuba njya ku kabari, natindayo ugasanga kenshi nakundaga kuza nijoro nkinze cyane, nkasanga yarakaye.
Ntabwo twari tubanye neza cyane bitewe nyine no kugenda umuntu akanywa nk'uko wenda ukagira n'iby'ubura mu rugo.
Uyu ni umwe mu miryango ituye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Nyamiyaga, kagari ka Ngoma, wahoraga mu makimbirane y'urudaca, ariko ubu ngubu bakaba babanye neza bihebuje. Dore ko nyuma y'uko yigobotoye amakimbirane n'induru byahoraga mu rugo iwe, ubu yatorewe kuba umuyobozi w'umudugudu atuyemo, akaba ari nawo avukamo. Aha arakomeza atubwira bimwe mu byakomeje kuranga urugo rwabo mu gihe bari bafitanye amakimbirane we n'umugore we.
2009 nibwo byatangiye cyane, amacakubira aratangira, kuvugana biranga, yewe hari n'igihe cyageze aho no kurarana umwe afata ubweburira undi ubweburira igera ku ntera ikomeye. Ubwo no kujya mu murima kuko dutunzwe no guhinga, guhinga byaranze, umuntu akajya ajya guhinga ukwe, utwasaruye akadushyira umukwe mu bye, mbese ntavugana n'undi. Ubona urugo rumwe rwarabaye ngo ebyiri, abana icyo gihe ni uko twagize amahirwe, ubundi bari no kuturwara na bwaki.
Ubwo baje kutugira inama, bamaze kutugira inama ba Zekiyeli inshuti z'umuryango, noneho bamaze kutugira inama, ubwo turicara nk'uko twicaye hano muri salo dusabana imbabazi, umwe aho indi mbabazi n'undi undi mbabazi.
Ubwo urumva niba naragendaga nkajyana amafaranga nk'igihumbi yakagize ikintu amarira umuryango, habayeho gusesagura umutungo, habayeho gusesagura umutungo, abana icyo gihe bata uburere ku buryo no kuwohereza ku ishuri byagoranaga. Ntabwo numvaga sakemuka mu by'ukuri, naguhisha rwose. Ntabwo numvaga ko ari ibintu sinzi nako byari birebire, byari ibintu nge wajyango n'ahandi hantu narindi nari meze nk'umusazi muri make, ku buryo nawe ubwe nta n'icyizere nari nkimugirira.
Ubwo natawumvaga amakimbirane afitanye n'umugabo wazakemuka gute?
Njyewe ntabwo nabyumvishaga, ahubwo nari nafashe umwanzuro wo kuzagenda.
Kwibuka Maritini na Nyiramana Prusira bafitanye abana batatu b'abakobwa. Aba bombi bamaze imyaka irenga icumi babana, bakaba batuye mu mudugudu wa Buhoro. Aba bombi kandi bishimira ibyo bamaze kugeraho nyuma y'uko bavuye mu makimbirane bahoraga bagirana.
Ubu ngubu imyaka ibiri irashize, nta kibazo dufitanye. Nta kibazo dufitanye, sibye yuko tutaragera ku rwego rwo hejuru, ariko tujya inama ibintu dukora. Imyaka ibiri irashize neza mu rugo nta kibazo tugirana.
Nyamara ngo nubwo bahoraga barwana banateza umutekano muke ndetse n'induru, aha nabo barakomeza bashima inshuti z'umuryango zabafashije, ubu bakaba babanye neza.
Baraje tuganira ku bibazo byacu mu rugo uko bigenda. Ubwo barangije batugira inama, ati wenda wowe mugore ukwiye kwitwara gutya. Nkabyumva umudamu mugenzi wanjye akangira inama, ubwo n'umugabo nawe akabari undi nawe umugabo mugenzi w'umugira inama, twese bwo duhuza gutya izo nama batugiriye tuzigenderaho kugeza na n'ubu.
Cyo zamfashije uwo munsi ziva hano mu rugo, njye nahise nsubira ku buriri mbana n'umugore.
Noneho no mu cyumba bisigaye byifashe
rwose nta kibazo.
Uburyo tubanye, urebye ibyishimo mfite mu mutima wanjye, ubu numva ku munsi hari ngiye kubyibuha nkajya niyongeraho ibiro byinshi, rwose nanjye mbona bigenda neza.
Reka twifurize iterambere rirambye uyu muryango wakemuriwe amakimbirane n'ibiganiro bagiranye n'inshuti z'umuryango. Dushimire kandi n'inshuti z'umuryango Ezekiel ndetse na Marie Assumpta bagize akamaro gakomeye mu kubanisha neza uyu muryango, none maginga ya ukaba ubanye mu mahoro. Atubibutse ko inshuti z'umuryango ari umugabo umwe ndetse n'umugore umwe, batorwa n'abaturage mu mudugudu hakurikijwe icyizere bababonamo. ariko bakunzi bacu namwe madusangiza ibitekerezo byanyu mugira icyo mutubwira kuri iyi ngingo. Ese mubona hakorwa iki kugira ngo inshuti z'umuryango zigere ku ntego zabo ziharanira iterambere ry'umuryango mu gihugu cyacu?
Nimugira amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo, by'umwihariko ikinamico Nyiramubande. Nje nitwa Hamida Mukundene, mbahaye ikaze muri aka kanya. Duherukana Papias akomeje kumwiza uwunuka Mama Yusufu kubera amabanga abitse. Mbabazi nawe yari yerekeje mu rusengero kwereka Imana iby'ubukwe bwe. Reka habana ariwe dutangire iki gice.
Naho ubundi mama penda mukunda nukuri kandi urabona ko Uwiteka ari kugenda akora ibitangaza. Amakuru yo ni menshi mama. Ejo bundi Mbabazi yatinyutse akajya imbere y'abakristo mu rusengero agatanga icyifuzo cye cy'uko Imana yadufasha mu rugendo twihaye tukazasezerana njye nawe.
Ariko rero nuko sinzibye mu bamwe none se ko yaravuze mu rusengero rwako bigomba guhita bibi
papa ariko Imana ifashe uwifashije hamwe nyine mushyiraho akababyeyi mu nsengere kandi Uwiteka azumva amasengesho yanyu.
Yego mwana wa tugomba natwe kugira uruhare muri aya masengesho. Ahubwo guhera ejo papa wabinyemereye rwose twayatangira maze tukiriza nk'iminsi ibiri cyangwa itatu tugasengera icyo cyifuzo.
Nuko
ariko uzi ko mwambonye koko ngiye mu rugo rwanjye nkiriza kandi nta
none
birashoboka kabisa uzagenda wowe n'umuhungu wawe mumirize mwanya nakibonera uretse ko umuntu atekereza hafi kuki se Imana yashyizeho kurya nibaza ko itarizi ibyo iri gukora none haranditse ngo iyo ubuze ubwenge n'Imana
irakurya
ariko noneho gatsimbagira ndagije niko ubwo se ibyo uvuze byanditse mu yindi bibiliya ko
mumbari
ubwo ni mu byanditswe n'intumwa nako simbizi ukabura gukora mu kirimo w'umugabo kandi sha wowe na nyoko ndaje mu ngire mbahungiye ndabona mwaragora amategeko menshi mu rugo rwanjye.
Iki oya papa sigahora rwose gutekereza kudusiga gusa nanjye nugende nzigendera nanjye niyambukire muzambure n'ubundi ntacyo nsigaje.
Abi karam sinigeze nsobanukirwa neza ubushize ubwo mwari mu nama na habana yanyuriyemo bikiya kuri telefone ariko sha nari mfite abakiriya benshi banyuziye hejuru ku buryo ntegeze mbisobanukirwa neza. Amahugurwa bimeze bite
mbere ya byose twagize igitekerezo tugamije kwigisha abakuze mu mibanire myiza mu rugo urubyiruko tukabigisha kutijandika mu biyobyabwenge kurusha n'ubusambanyi.
Mwatekereje neza cyane ndanezewe n'ukuri
twanavuze rero ku bijyanye n'imyororokere y'umukobwa cyangwa umugore bityo izo nyigisho zikazatangwa tubifashijwemo n'impuguke zabigize umwuga. Gusa hagati yacu tuganira twarebye ku mpande zose ubuyobozi twebwe nka club ndetse n'abagenerwabikorwa twabonye ko byaba byiza tugariyemo amarushanwa kugira abantu bazitabira ni benshi.
Ndumva none ibi nari byiza cyane mwakoze gutekereza gutya nanjye rero mwahambere sinzi ukuntu
nabireka
mubariza ubushobozi buzava he rero
ubushobozi bwo turacyakusanya gusa hari amafaranga ubuyobozi bw'akarere bwatwemereye mu kuzishyura za mpuguke zizadufasha mu gutangira ibiganiro ndetse n'ikigo cyatwemera amafaranga azifashishwa mu gutangwa mu gihe cy'amarushanwa ndetse n'abana nawe yaduhaye inkunga mu bijyanye n'ifunguro.
Ni byiza cyane nanjye rero ndumva nzatanga amafaranga kandi rero nzabafasha aya mahugurwa se nyine waba warayamutumiyemo.
Yo baba we shagaku uzi ukuntu nari ngukumbuye kuki utaherukaga kuza ku ishuri
wakumwana mu rugo wabandaburije byabwanje bakanye ngufora ariko
ngufora ese bwo gukora iki
umva ndake erega amaze gukura minyo ngeze mu kigero cyo kumenya kwigerera amafaranga kandi mbere byari bigoranye hariya mu nkambi kubera ko batanga ibiryo gusa ubu rero ni kashi batanga ngeze mu rugo batayamo
ngiye ndumva mbibaze neza ayo mafaranga ari ayo kugira ngo mubashe kubaho mwese nka famiye
Atara yo kuguha ngo widegenje. Nkuri?
Eh kibyo tubireke ne dino ndende.
Yego ko.
None se minyo.
Karamiye.
Ngaro nkumbuye.
Sana.
Njewe nindaga kuza turi ku mutima.
Yego.
Umva uziki impamvu nagarutse ku ishuri ari kubera wowe.
None se maze igihe kinini utiga. None se ngo uje kureba jyewe.
Nkuri kimana. Umva nkitaye ku wabyaye urwo ruhinja nanjye narubera papa.
Are.
Cyane ko kiduhe waguteye inda yanatoroza atari hafi. Ubundi tukibanira muri paradizo. Njye nawe shamino.
Ariko se ndarota cyangwa niko gapfu. Ubuzima mvuyemo bwari bunkomereye none ngo njye gukundana. Ubwo se uramutse unteye indi nda nayitwara. Ngo kiduhe se yatorokeye.
Indi se ko yaba ari yanjye wayinzanira. Kiduhe ngo bamugihugu cyangwa.
Yego papia, ese ko mbona wanitse agatuzara aya manywa koko?
Aha, wahora niki? Ubu se uri ukuntu inkwi zabuze? Iyo ngeze amahirwe nkagira aho ndushukuza, arwasa nkarubika mu nzu da.
Ariko rero nawe ntugakabye. Ubwo se ni ngombwa kurwasa kuri uru ruzuba koko? Ntiwari kurubika ukaza kurwasa ariho nge?
Ariko sha nawe soronga. Yego iyo wagize urundi rugo uba ugomba kurwereka kurwitayo. Bityo umugore muto akakwibonamo. Bitabaye ibyo, nsare wanjye uri hariya n'ukuntu ari mwiza bazamuntwa.
Urabivuze uranyibutsa mama Sabine umugore wawe mukuru. Aherutse kumpabukira mu rusengero ndumirwa.
Wowe wagiye gusenga se?
Nihanganye mpakujya.
Ntetsa soro. Rwose ibyo bintu ntabyo nari nuwe mpuzo pe.
Twageze dutya tuba tugiye mu rusengero. Tugiye kumva wa mwishwa wanjye. Baho baramuhagurukije bamuha gutanga amashimwe.
Amashimwe?
Akigera imbere. Arihanukira ngo bamuragize Imana ngo azashakane na habana.
Ubwo se mama Sabine we yarabije ma?
Nagiye kumva numva aranyihaye. N'iminota itatu mu rusengero. Urabonye ntabyiviramo nifatira inzira ntaha amateraniro atarara.
Sha, wahuye n'uruva gusenya. Ihangane.
Isoro.
Reka ndwane n'ururukwe rero nze tujyane hano hepfo. Basabira agacupa tube twiganira. Wenda nagira ka morale. Ariko mama Yusuf ura hano hepfo. Yazanye ibuye riryoshye. Ariko aho bukera nawe ndamutara tatu.
Itegurwa ry'amahugurwa rarimbanyije mu itsinda ry'amahoro. Gakuru nawe yiteguye kuba se w'umwana Mignone yabyaranye na Kiduhe. Papias Isuyuwe ashaka guteretana mama Yusuf. Niba ukurikiye ikiganiro ejo by'umwihariko ukaba uri umukunzi w'ikinamico Nyiramubande, ese wari uzi ko ushobora kugira uruhare mu ikorwa ndetse n'itegurwa ryayo? Nimero ni 0728083282 cyangwa se ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba Instagram ndetse na Facebook, hombi ushakisha ikiganiro ejo maze ukadusangiza igitekerezo cyawe ku ikinamico Nyiramubande. Iki gice mumaze kumva cyanditswe na Muhire Marcel, naho Mizero Crispe niwe wafashe amajwi aranayatunganya. Reka tubararike kutazacika ikinamico Nyiramubande y'ubutaha. Mugira amahoro, nge nari Hamida mukundene. Turagana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, ariko mbere yo gusoza reka tubibutse ko mu gihe cya mbere twaganire ku makimbirane azonga iterambere ry'umuryango, ariko twibanze ku mugabo n'umugore bitwa inshuti z'umuryango. Aba ni umugore n'umugabo batorwa n'abaturage mu mudugudu kugira ngo bafashe imiryango itandukanye gukemura ibibazo bafitanye ndetse no guharanira iterambere ry'iyo miryango. Ezo Kieri na Maria Sumta, inshuti z'umuryango, zatuganirije uko bakora, bityo mu rugero batubwira uburyo bafashije umuryango wa Marte kuva mu makimbirane bahoragamo, none ubu babanye neza. Bakunzi bacu twabanye, namwe murabizi ko tujya tubanigana ijambo, ibitekerezo byanyu, ingero ndetse n'inyunganizi bihawe ikaze. Ese mubona hakorwa iki kugira ngo inshuti z'umuryango zigere ku ntego zabo ziharanira iterambere ry'umuryango? Ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram, hombi mutubona mushakishije ikiganiro ejo. cyangwa se mukatwoherereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0728082 32. Ereka ikiganiro cy'uyu munsi gihimira ha kuri mikoro muri studio mwabanye nanjye Mizero Crispe mbageza ikiganiro cyari gihagarariwe na Roger Nigena. Namwe twabanye turabashimiye cyane kandi nyaboneka ntimukoreho urushinge nyuma y'ikiganiro ejo mukomeze kuryoherwa n'izindi gahunda za radio Ijwi ry'Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bateguye ikiganiro ejo mu masoko ndamake kandi mukomeje kutwumva n'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri isa.